Studio 80 Alhaji Malibu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Jam nyalli sakiraabe onon e bisimila le journal la Studio 80 gila segu no hun jire to boggi jande gafandu hala Mamadou Samaseku. Wara huruji tawtudi ngada to kajimben le lamu gaaw jon en kaborde be andita ka mbari yimbe sappo e go on to nokku déplacer en be njaadi dun e dabaji kewdi. Magasin ngaji modi tati ngoni di yite nangi men bete albar nde to nokku zone industriel Bamako yonki hedaki en kanon bonandaji di pamda. Gassegu gamben nyawbe hobbe ngotike rafi chawrobe yogabe le ciudi dogotor mabbe ardibe telalbe holti wiide yo sabi goto fuf na yidi men dogotor kertado hinno kabar mudum di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide albar noko etati novembre 2022 bismillah sakirabe. Sapo egoo maybe goto barmudo dum tayka tiagal heppugol do d'accord de egoube to kaji les communes gunzuri e badade ngaldure gaw holtama biide me kikil altenere wondi ko jon e kaborde ben hippoyke do nukku o e be ben e wisede en yite watama e nukku o dabaji kewdi dun nabam hejabe lambe ngoytiki dido bonandaji asitu kante wonko hebane keda fostango sita sidibe e fatumata mayka
ni watti 19h wongo yimbe jomira marfaaji ana tawado moto war yotti o nukku to yimbe egbe joodi kaji le commune gunzure le wi neddo goto mo jabe inde mudon haale watti ni yimbe jomira marfa be yotti e wari wadbe fugo tawa o nukku
be mbari warbe gonnobe do be fu tafembe kubbine nokko yite be nabi bali amen nay amen kanye geloji amen
o kabaru ana metti lewi mereme jodi be lamu gunzure lewi mebbe dabri fu fiama yalla yimbe wadbe di golleji bondi ana heba tonge
gouverneur o wari ga mo yewi bonande gando dabari wadama yewde hebe goni tiagal bonande o no kulol foti mawnude mo wawano heddade ga kasi wajibi mo wirfitole ngallu
miccitunde bi yimbe ko tawaka on nuku wattina jomira marfa warina be wirftakin wari kasin yogabe sergen wi robe kan e ciukalu tan wonko heba ka wara to yibbe lonbe hitebe ni on nuku
nyande altenere nde ben mobilaji munisma ngabbi du bombore irande le lam utumutu bo kaf kufno blolaji ben totton barmi ana mabbe goto barmudo sanne kanko horajo munisma hulti wiide dum do harata fe hinaji golleji mabbe hewto gul jam bangal manda mabbe o sakiraba tututo haktay mo du ko barmi bangal bem am Facebook ak Twitter to ansugo tun holtam wiide men fedde halnan en e solo sabe na jilli ben hankasin wadde lugaji ben ngallur e badade ngallure de dun do humpitama wattu kawrutal ngal landini pelle kewde ansugo sabe e rafinde nagule nokku o natire de fuf natire ngalude fuf ben uddete hakunde 22h ben fajir dun 5h to Bamako tun holtam wiide ben alabare hande 23 novembre yite nangi magasin ngaji modi tati kaki mobilaji julojo mallinke goto wi horojo protection civil Bamako Adama Jatki Jara di mbem bonandaji di moni sanne holti wiide dunno sababu mudun andaka tafun kanon horgul wadete yalla beedorade famu do kabar mudun ziar wonko hanni ziarata mayga e Musa ak maha hakeda na fostango Fatumata mayga
ziar kalangen zawete alerte
wakati ciser bete min nodda mobilaji jetti kanye siterne ngaji di ngari nyufude yitenge donge haadi nge nate le galleji di magasin ngaji mawdi tatti takondirdi banande o wadi kage cimoji kewdi gonno hen nebam pineji kanye nebam ngatteteedo le mobilaji min anda fuko sabi bini yitenge min kabe nadde e mayri wakati nde dum gondi e wande bonande ana haani ko jeybe di magasin ngaji anda soni sindi kaki ana le magasin ma dabare fu ana haani wade nede dum illa bonande ware wakati nde dum wadi ndiyam fu battakino sana min noddi yimbe ngara ballira min ndiyam
ministre kumini do jawdi e kany horojo no makko kumini do kabaru jaad jaad men jaagudo gonno yeso ndoko be kabaruji kenyen noga 2 novembre yalla ben humpitinde jama o du kabaru ben toguji nyamduji di gouvernement o tongi non e le ko jabbi fana mudun ben e wima be hollude golleji imadraji di ben gollira di ngadi yalla boyti selaji di do ben jamare mali e wi ministre kumini do jaagu ben dido toguji di le mali ben ana bu ana yara sane mum bun ile lefu ledede mahmoud ul mohammed wonko hanni alisisi ke na fostango fatumata mayga
togo alkama beediki le temdere fuko buri chapande taton le adnar ndufu kutteji mun mawnay sanne le temdere fu ko buri goto woni ko beedi non du coggu kosom kanyi enebam choggoji mum beydiriki le tem darafu ko buri sappo enay le adnar ndufu ko sukkorko le tem darafu ko buri jeddi woni ko beyda le on wakati goto choggu kulleji di fu ngabiri le tem darafu ko buri chapan e jeegon woni hen choggu essenceji di beydaaki si en golliri hono no wiratele adnaru en tawan choggoji di fu ko jippi
on trouvera que j'ai été avant lui
hebdo doktoro men ke kabaru men kertado sigudo wana fi hunde yafunde men woni ko holti nyawbe kany sakrabe mabbe to l'hopital nyana ko famba wi be do ben sona tawda yakawre yalla de yida be do doktoro be tawene ardibe l'hopital holti wiide wana non fi ngordi adama dilentugo men darno ko l'hopital sigu on ko hebe ken keda fa sango sita sidibe fatuma tamayga
suleiman jara kanyo netto goto wadde do nawado mudum doktorore nyana ko famba li genni sewu li bete alarbare handen netto wadda doktorore on nyaw jabbe woné mudun hebe doktor ñownodum o kabaru metti suleiman jara sanne
doktor jolimu
hemda tawro ñaw jabet ana tiiga sanne dem bay jodde ñalom kippu tawé wala ko min biya ana hani ko dum wadene dabare
ñama jolena ko sebe
kabaru goto wonko holita to salmata seku jara kanyo ana jodi bangi nawado mudun li den doktorore
pour avoir hemda spécialiste en seguga ana tiidi feefa keba yewede
pendu temps
hore jo den doktorore nodirte do docteur chemago samagi jabne di torraji holita le wi moko doktoro de lafaka doktoro e nyawnobe
la plupart des sujets se trouvent au niveau
spécialiste ngay di fou les sur doktoro mawdo be tawete ka yimbe fou sur doktoro mawdo oni nyaata tawene wombaw e yaade li sisref ngaji yimbe be nyaaw tampini sanne sanne kanyu en kani wadde rega en
compliqué doit venir ici
hore jo den doktorore nyana koro fomba wi doktoro ko yaata sappo ko noddete spécialiste ana li den doktorore goto be doktoro en fou ana yewa nawa be sappo joy ko yata fa noga le nyoloma
murtere ben kambe sukabe le kuy woni fedda yem na jukiti le lirdi fuf ben yimbe le nuku jogat lirdi holti wiide dum do fayso hakke mabbe wona fi wotu mudun benno yimbe kita san e boflabe hali ben mimi hala mudu le yewtere meden on nam parle kedon fayso ngo sita sidibe
naem en tant que citoyen
ko wala watti moy fedda ayem hani wadde murtere golle kambe pebe bibbe lirdi wondon bede andi lamun kobla hakkuni radio wala bobde himne ittor radio fu jogala bana hani faabaade lamun kobla hakkuni radio golle leedni muntinani yaade yerso tortata na satire leedi malni handen menen waawa haddebe wadde murtere golle gal du wala watti mo bibbe leedni salto jande wi'a kany en tewtobe hakke mu en kulle fu ana tiddi leedi handen hunde fu waawa sodade mi de tewtura cukalo jango kon lekkol ko tinno wirfito yaccul likkolli bede waaji jangude be tewtana be heetoto hakkeji mabbe du taw ben janga soni o greve gay yo tewdugo hakke yimbe hebbe bag gidi dubbi ko heewi mi ngi mede mila duugay torra wala e mudum sabbe hakke mu ana han tewtede
ken hakli
yotre meden lolonde zoom hande mimi hala supporter en kabaru ballon so ben match ngaji kan e ko nande mudun kambe njibbe ballon be jafu fana yeso tele ngaji du nyaata fi tiagal du ko e ko nande mudun estra jara won ko hebane ke da first ngo fatuma tamayga
joni ballon ana isappo e didi mum feso mali wala hen e dun jewe ka si hala fu anana yeso tele ngaji di so ballon ana yalta le ndeyambere sin supporter ngaji tati ngodi arande latobe entraîneur njodi be do sesi ngadan sin ya warta fu ananta hala fu so wana hey jo hodon ko ngatta ko hokku balarande lawlaw dun hodno ya ah on jata foot wondo ko sabe arbitre o fufay be wayi hunde wallahi min ganya supporter dido bo dun woni jabbintinobe so ko wodina ko boni wadi fu kanyu enka acha njowa juude do ko e mabbe ayyan tan be diwa diwa e allah hodon o zwer mi anda fu no bawda wofirinde bi o yewmo wala fu ko mo andi so ni be kebino be nannira bi o hunde fu ananta sona achal mabbe bi onon ka kinireni tan kinireni tato bo sa allah be ka ana njarro hunde fu sabu fetele mabbe na radio mabbe e be njarro helda dun kamari ballon o
bagal ben sport woni figol ballon quatar 2022 leddi maroc e kanye ben croatie ngadi matchnil non ko non dun kenya tunisie e danemark wadi matchnil 0-0 denno tiagal yaltugol tati kambe hejabe runde afrique be kay ben fiamande water didon e didon dun hebi matchnil jango so ala jabbi ben didon wobbe yi dan be do runde afrique ji ben natan e figol ballon okase cameroon kanko yi dan e suisse wat 2h ghana e portugal jokka hen sakraɓe ben fa hande ñande aljumaare be fawtaade ñande aljumaare heejoji sijo tamani segu iwrota ben yottaade radioji capanɗe jetti e joyi ben kañe teleŋaji tati jokkondirde e amen ɗi nden noon micino ndawa sati fof mta ɗo ɓembal amen 3w.studiotamani.org madunod.org jafoɗum banggal yewtere meɗen magazine hannde ɗumen magazine cellal memanna haala ñaw lollirɗo prostate ndenno yirwi sanne ley leydi men ndi ley kede leydi ndi mbiyanna holtan wiide dogotoren ɓe jaati ngalla le nokkuji yogaji kanko Oumar Waygolo e heƴaɓe amen ɗiɗo nokkuji ɗi wonko heɓene keeɗa fastango kanko e Fatoum tan mayga yo ankire jaam
noddirta cancer prostate yomo ñaw nango worɓe noon so ɓami fa duuɓi muɗen goɗɗiki oɗon ñaw somo wara e joomum duttagu masiji o hollata keɗɗemo kanko docteur Adama Salif Djekite yo andanɗo kabaru ñaw o sannelle hôpital régional Kayi
ladde noon la prostate
ñaw baaliki anditirteɗo prostate yo ñaw mbawɗo nangude neɗɗo fa yettade e duuɓi capanɗe jeegom yoga du ana wawi nangude ɗum en fadde mum hemde duuɓi capanɗe jeegom ɗi no neɗɗo andirta ñaw o ana e mum ley jamma joomum ana wawi immade laabi tati na laabi nayyi yaade ñagere saate fade joomum yottade le ñagere cille ɗe ana mbawi soɓɓitirde ɗum so joomum silli a tawan cille ɗe suman ɗum fawana sanne ɗum fo ana hollita ñaw o
so joomum ɓami fa yeehi docteur law sawrude ñaw o tiɗta ka so yettaki toon law ɗum wona ko yaafi noon kanko docteur Adama Salif Djekite o hollitiri wiide
la prise en charge de l'adenome la prostate
no ñaw prostate sawrirete fade ñaw o juutude so joomum yettiki ɗo law min puɗɗan hokkude ɗum safareji yoga so wawi sawrude joomum ni anni so joomum sellay du min daran wande dabareji goɗɗi kasi no joomum hemtirta hoore mum
nokkule kewɗe an jogi tiɗalaji wattu joni andanɓe oɗo ñaw no wori sa ɓami misala nokku noddirteɗo yoroso sinaɓe gadda ñawɓe mabɓe siga sona kuccala keɗɗemo kanko noddirteɗo Boubacar Baccili yo goto gollo le suud dogotororu yoroso
dogotoro mbawɗo sawrude ñaw o wala ga en min fu min généraliste en noon so ñaw o siini dow joomum min naɓan ɗum dogotorore kuccala toon ka cawrowo ɗum won so toon du min donki saate joomum ana wawi yettowade sikaso
to baña garato du ɗum taykita toon le région o fo ɓe gala toon neɗɗo mbawɗo sawrude oɗo ñaw ɓeɗo yimɓe le kolli metti muɗum sanne
tiɗalla dogotoro cawrowo ñaw o wonɗo enna sanne min kayban neyaɓe amen gonɓe ga en saabu dogotoro wala bañagara ga cawrowo oɗo ñaw somin jeeyi sewaare du ɓe dokkan min rendez vous ɗum du e tiɗalla mawɗo mi yi neɗɗan goto joguɗo o ñaw prostate joomum heeɓi tiɗallaji mawɗi dow kabaru mum fa han ronki sellude
nokkule kewɗe wonɗo sawroɓe ñaw o wala ley leydi meɗen ndi wattu joni jama ndana wondide wadde noddago fewde laamu tinno huncana ɗum hoore